Mishagatora la medamu uori so nyemchina meku. Osti tanzele mwafumo yimo awambari ya meleki kamara maracho mambo.
Find a bunch. I'm not going to break.